This is your boy TMA.
Hey, this is Cardi B.
Ukhosi FM Top 20. Khona udlala mshunqisi la Sifuna ukuringa nje kancane ngale ngoma yakhe nje Goliath. Hola Dlala.
Hello.
Kunjani Dlala mshunqisi?
Ngiyaphi? Ngiyaphila njinto credit.
Ah no ngikrene mfana kithi khamba kanjani kodwa?
Ah kuyancengeka mfethu kuyancengeka mnganami.
Buyidubulo zakudala so ama grand so ama stretch ama runs.
Ngisifresh kakhulu.
Hayi ngizwa ngengoma. Le ngoma vele ngesikhathi ugijima lapho busu uyenzile ni vele noma uyenze after uqeda ugijinyizwa amaphoyisa.
Ngiyazi.
Ngiyazi nothing get there before gijima. Ubuthi sesaphorisa ngale sikhathi. Awu shunqisi. Ngoma le Goliath. Ubani uproducer le ngoma?
Uproducer wayo uThukuzini. Yeah.
We yazi dladla khona engifisa ukuhlezi ngihlezi ngiyazi. Ngake ngeza interview ka Tips ekhuluma no Lady D kuJabulu Jule 9 to 12 Monday to Friday. Ekhuluma ukuthi yena akabhali uma e-studio mana afike nje asho into esekhanda. Ngabe nawe ukuleyo awubhali nawe vele izinto zakho noma ziyafika zehla ngesithunywa.
Awubhali nje enhlobo angilokothi ngiphathe iphepha. Ngisuke sengene esikolweni.
Hayi unesithunywa mfethu hayi no awuphuphi kodwa uma usebusuka awuphuphi kodwa mhlawumbe uphuphe nje uyishawushawu la lo 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 lo
ngiyafika ngikhokafika nasemfuko nasemini ngibhekile ngoba sakufikile nje sokufikile
hayi ja 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 ima emva mhlawumbe kwento uma uye studio uyavele right uyabo into eshisayo lezi zavalwa women noma uya udladla nje
hayi yazi isikhathi esiningi ngithi ngiyangizila ngoba kusemini bangapha ngifika kusezonini nokukhona okufikayo ngiyayenza ingoma awulindi kuze kube khona okuphuzwayo nokwenzani angingena nje kupasa
hayi yabona mshunqisi mfana ke singasho ngithi unetalent lapho ke lingandele umuntu netalent abangenalo abantu abaningi siyabonga kakhulu lokho ngoba uyazi la magimi kakho owashayayo nathi sigcina sesiphila ngawo lapha emcimbini uthothe siyawashaya kanti nezinto ezikufikele nje uzwe ibeat
akunjalo nje
so all right isihloko sengoma yakho mina ngazi uDavide noGoliath ukuthi uDavide eBhayibhelini washaya uGoliath ngetshe waqumbeka phansi isigora wena Goliath uthini kahle kahle kule ngoma uthi Goliath
yazi mina ngathi bekhulunywa ngoGoliath ngathi yazi uGoliath ngisayibona into ukuthi ayingangaye
yeah
kodwa ngoba iphondo liqinile ufuna ukuya khona ebile yayizwela ukuthi kunjani
yeah
uGoliath ngathi yazi kopha uGoliath mesuke eyakhona sesekathini ake sikhiphe lo mgijo ukugijisa uGoliath akhe khona empini ngisayibona ukuthi impimpi akwazi kwakhe akwaba bayo kithe phakathi empini nami ngithe Goliath ibe bengakhathazi yilezi engafuna ukuhlulela engafuna ukuhlulela lutho sasithi ake sikhulele kugijwe sigijwe kwakani ugijwe bonke uGoliath
Yeah. So when umuthi Goliath ukhuluma ngomgido ngomdanzo ukhuluma ngomjive uthi banamandla.
Yes.
Yeah, awupheli moya.
Hayi, awupheli futhi.
Alright, so lo ingoma ethi Goliath abantu bayithola kwi album, bayithola kwi EP, kwenzakalani ngayo isuki album, sukhiphi album, sukhiphani?
Uyisingile ngenze i-album ngizoyikhipha ngonyaka ozayo isoft single ukuthi abantu abazi ukuthi sisayishinqisa isishinqo sakhona njengangalo December ngisasiqhubeke kuloko sigigile next year ngizobakhiphela i-album
mhlawumbe angayilindela next year nini mfethu
angakazi-ke njenje kodwa kuyimanje nje ngiyaqala ngiyaphela ngiyaseza ngiyaphela ngiyaseza kodwa nje angangithi early next year
Oh so uzama ukusitshela khona ezinye osuzenzile singakazazi
Zikhona impela ngempela zikhona kakhulu.
Ha mfethu awungithi nje fahla kancane uthi awushaye yodwa mfethu eshisayo ushaye ngiyacela ngiyacela mshunqisi.
Ngiyacela. Khona manje nabe ngiyobala. Hayibo. Khona manje nabe ngiyobala. Hayibo. Hey, Fernando feeling. Hayibo, Fernando feeling. Hayibo. Hey, Fernando feeling. Hayibo, ungakho ukudlala feeling. Ha
lalela lalela wemshunqisi njoba ngifuna usprove wrong la usprove kokulaba bathi hayi unamanga umshunqisi uyabhala kune beat enginayo la ka Shimza ngifuna uyigibele nga something ungakwazi ukwenza lokho manje
asambe sizwe
we mark that's all emshunqisi gibele
afia
ngiyakuvuma mshunqisi ngiyakuvuma mfowethu hayi no hayi ngiyakuvuma ngiyakuhlonipha kuthulela isigqongo isibeka phansi
hayi ngiyabonga mngalwane
mfana kithi awuthule na ingoma yakho siyayidlala manje Goliath ususitshelile ukuthi ingoma yomgido lo ingoma yomjaivo ingoma yenjabulo ingoma yentokozo ingoma yefestive ingoma yobumnandi ingoma yokuthi ungayilenzi iphuthu ukuthi kwiplaylist yakho kaDisemba kwiplaylist yakho yefestive ingabi khona awuyithule na iyangena kunumber 19 namhlanje Get
Ukhozi FM Top 20. Nomandla Ntindi Magwaza.